daima na kusifu Bwana. Amenitendea mema, ndio maana ninaimba. Daima na kusifu, daima na kusifu Bwana.
Yesu amenitendea mema, ndio maana ninaimba. Amenitendea mema, ndio maana ninaimba. Amenitendea mema, ndio maana ninaimba. Yesu amenitendea mema, ndio maana ninaimba. Ale, cheza. Vigelegele. Nasidhara uliki no more. Mikono yangu wiko blessed. Yesu anibariki when I come and he does it when I go and he goes. Nasidhara uliki no more. Mikono yangu wiko blessed. Yesu anibariki when I come and he does it when I go and he
goes.
Oh, kwako nisitokie. Mimi sitokie. Kwa Yesu nisitokie. Mimi sitokie. Kwa Baba nisitokie. Mimi sitokie. Kwa Yesu nisitokie. Mimi sitokie. Nitaimba na kusifu, taimba na kumsifu Bwana. Nitaimba na kusifu. Amenitendea mema,
taimba na kusifu, sifu Bwana.
Yesu amenitendea mema,
ndio
maana ninaimba. Yesu amenitendea mema,
ndio
maana ninaimba. Taimba na kusifu, taimba na kusifu. Ale, cheza, cheza, cheza. Wapi vigele gele kwa Yesu?
Kupitia wimbo juu yale amenitendea. Wimbo, wimbo, wimbo wa kusifu Bwana. Nimekuja kumsifu kupitia wimbo juu yale amenitendea. Weka mikono juu, kushoto kulia, peperusha tu. Patia jirani high five, kawaambie high five. Weka mikono juu, kushoto kulia, peperusha tu. Patia jirani high five na mwambie Mungu mwema. Saka, weka mikono juu, kushoto kulia, peperusha tu. Patia jirani high five na mwambie Mungu mwema. Wala mino, weka mikono juu, kushoto kulia, peperusha tu. Patia jirani high five na mwambie Mungu mwema. Wala mino, weka mikono juu, kushoto kulia, peperusha tu. Patia jirani high five na mwambie Mungu mwema. Once again, weka mikono juu, kushoto kulia, peperusha tu. Patia jirani high five na mwambie Mungu mwema. Amenitendea mema, amenitendea mema. Imie, imie, amenitendea mema.
pengine singekuwa tena mtoto, lakini kwa neema yake ninayo.
Sing baba,
isingekuwa Mungu. Pengine singekuwa tena kazi, lakini kwa neema yake ninayo.
Singekuwa Mungu,
singekuwa Mungu. Pengine singekuwa tena nyumba, lakini kwa neema yake ninayo. Pengine singekuwa tena gari, lakini kwa neema yake ninayo. Amenitendea mema,
ndo maana naimba. Nitaimba na kusifu, nitaimba na kusifu Bwana. Amekutendea mema. Wangapi hapa amewatendea mema? Sasa nataka kusikia nduru ya wale ametendea mema. Watch me. Watch me. Watch me. Watch me. Listen, kama amekutendea mema, tafuta jirani yule ana smile. Wachana na yule ana fura fura, pambane na mambo yake mwenyewe. Tafuta yule ana smile. Umepata yeye? Umepata yeye? Haya, weka mkono mmoja tu namna hii. Una snap mara mbili, unaenda namna hii. 1 2 1 2, alafu unapatia yeye high five. Tuone, tuone. Yule ana smile, tuone. Weka mikono tu, kushoto kulia peperusha tu, patia jirani high five na mwambie Mungu mwema. Weka mikono tu, kushoto kulia peperusha tu, patia jirani high five na mwambie Mungu mwema. Amenitendea.
Yesu amenitendea mema.
Ndio maana mimi naimba.
Amenitendea mema, ndo maana ninaimba.
Taimba na kusifu. Nitaimba na kusifu. Nitaimba na kusifu. Nitaimba na kusifu. Nitaimba na kusifu.
cheza, cheza. Ale cheza, cheza. Ale cheza, cheza. Ale cheza, cheza. Shangilia Yesu.
Nitaimba na kusifu. Nitaimba na kusifu, nitasifu Bwana. Nitaimba na kusifu. Amenitendea mema, ndo maana mimi naimba. Nitaimba na kusifu.